kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa tanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waakintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata 6/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo kololisa 26/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiruu fi gaaffii dhukaasa dhaabu namoottan godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa buqqaanii gargaarsa namoomaa gahaa akka argachaa hin jirre ibsamuu isaa waa'ee lafa naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraa wal falmisiisaa jiru irratti mootummaan Itoophiyaa ibsa kennuu isaa akkasumas qophii keenya torbanii keessatti ispoortii dabalatee gabaasaalee adda addaa of irkaa qabnaa amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudhaa garasitti darbina.
Samoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf jenne kunoo dhaabileen tokkummaa mootummootaa fi kan tola ooltummaa sadarkaa addunyaa haala ammaan dura baay'een beekamneen ibsa waloo baasaniin gaazaa keessatti dhukaasa dhaabinsi hatattamaa ta'ee gargaarsi namoomaa akka seenu gaafataniiru. Namoonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru ka jedhu ibsi baasan kun waan suukanneessaadha jedhan. Dhaabbatoonni garee ibsa kana baasee keessaa muraas jaarmayaa fayyaa addunyaa, dhaabbata daa'immanii UNICEF, sagantaa nyaata addunyaa, Care International, Save the Children fi Mercy Corps keessatti argamu. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu hanga namoonni Hamaasiin booji'aman deebifamanitti dhukaasa dhaabuun hin jiru jedhaniiru. Humnootiin Israa'el magaalaa Gaazaa marsaniiru amma Gaazaa kibbaa fi Gaazaa kaabaatu jira jedhan dubbi himaan waraana Israa'el Daani'eel Hagaari. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan West Bank kan Israa'eliin dhuunfatame keessatti daawwannaa tasaa ka gaggeessan yoo ta'u san booda wixataa har'aa mariif gara Tarkiitti malaniiru. Israa'el erga Hamaas irratti haleellaa eegaltee as bakka gocha shoror keessummaati jette 2,500 ol rukutteetti. Israa'el onkoloolessa 7 eegalee haleellaa dhaabilee eegumsa fayyaa Gaazaa keessa jiran irratti raawwatte 102 galmeessusa jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan imala giddugaleessa bahaa keessatti taasisan itti fufuudhaan gara Tarkiitti qaxxaamuranii jiru.
Israa'el waraana Hamaas irratti haleellaa gaggeessitu cimsitee yeroo jirtutti gidiraa namoota nagaa yookaan siviilotaa Gaazaa keessaa akkamitti akka salphisuun danda'amu irratti waliigaltee naannoo sanaa uumuuf yaaliin godhan milkaa'ina daangeffame qofa egasa mudatee booda. Biliinkan wixata har'aa magaalaa galma mootummaa Tarkii Ankaaraa keessatti ministeera haajaalaa biyyattii Hakaan Fidaan waliin kan wal argan imala ariifachiisaa Israa'el irraa gara Joordaan achiis West Bank dhuunfatamtee jirtu Saayiprasiif Iraaq deemuudhaan yaada bulchiinsa Baayden duula waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti walirraan citiin taasiftu boqonnaa dhukaasa dhaabuu argatee gargaarsa haseenu jechuun dhiyeessaniif deeggarsa barbaachaa ture. Waraana kana keessatti dhukaasa dhaabinsa yookaan boqonnaa qabaachuun namoota booji'amtoota Hamaas ta'an akka gadhiifamaniif akkasumas wal dhabdeen kun kutaatti akka hin babal'anne akka taasisu Biliinkan abdii qabu.
Bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti 7 walitti aananuu fi rooba roobeen namoonni 24 du'anii abbaan warraa 23,000 ol immoo manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiru. Gabaasni kunis ittiin dhiyaata.
Bulchiinsa naannoo Somaalee keessa ka jiran godinaalee 11 keessaa 8 balaa lolaa bishaanii sadarkaan dhaqqabeen miidhamanii jiru. Waajjirri ittisa balaa fi dursanii akeekkachiisaa naannoo sanaa ka ta'an obbo Bashiir Arab akka jedhanitti abbaa warraa 42 miidhamuu isaanii fi lakkoofsi namoota miidhamanii fi du'anii dabalaa akka jiru dubbatan. Roobni kunis qabeenyaa irratti miidhaa guddaa geessisuu isaa kan ibsan obbo Bashir lafa jallisee misooma hektaara 9,958 mancaasee beelladaaleen 3,600 du'uu dubbatan. Akkasumas mootarri hojii jallisiif gargaaruuf konkolaataan adda addaa 960 ol lolaa bishaaniin fudhatamuu isaanii ibsan. Miidhaa hamaan kan dhaqqabe dolloo adoo qollaafoo fi cirrattii keessatti yoo ta'u guyyaa har'aa jilli aangoota sadarkaa olaanaa bulchaa bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mahammadiin hoogganamu gara dolloo adootti qajeeluusaa Addis Chakkol gabaasee jira.
Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa egeree lafa falmisiisaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti argamu murtee hiriyootiif murteessuutiin yookaan rifarandamiidhaan akka furamu namootaan humnaan qe'ee isaanii irraa bakka sanarraa buqqa'an akka deebi'an murteessee jira.
Beeksisi wiixataarraa kun kan ba'e dhukaasa dhaabuu waraana hamaa biyyattii kaabaa keessatti gaggeeffame eega xumuramee waggaa tokko booda. Haalli falmisiisaa Tigraay lixaa lafa lalisaa Sudaan daangessuu kun waldhabdee waggoota 2 adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti uumame keessatti dhimma ijoo ture. Akka heera Itiyoophiyaatti Tigraay lixaa kan bulchiisa naannoo Tigraay yoo ta'u garuu humnoota naannoo ollaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa irraa dhufanii fi kan keenya jedhaniin qabamee jira. Lammiileen Tigraay kanneen 700,000 lakkaa'aman humnaan ari'amanii gamasii ba'uun isaanii himannaan miidhaa sabaa akka dhiyaatu taasiseera. Mootummaan waggaa dhukaasni itti dhaabate kabajuuf ibsa kenneen namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an akka deebi'anii fi waraanni federaalaa itti gaafatamummaa nageenya naannoo sanaa akka fudhatu ibseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa jimaata darbe maxxanseen namoonni hedduun ammallee qe'ee isaaniirraa buqqa'anii waan jiraniif dhukaasa dhaabuun guutummaatti hojiirra hin oollee jedheera. Dhuma baatii ji'a adoolessaa keessa karoora gareewwan hidhatan kan naannoo waraana biyyaa fi poolisii federaalaatti makuuf karoorfame irratti bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lolli kan ka'e yoo ta'u milishoonni naannoo Faannoo jedhamuun beekaman yeroo gabaabaaf magaalota naannoo sanaa tokko tokko to'ataniiru. Waldhabdee uumame kanaan ji'a jalqabaa keessa yoo xiqqaate namoonni 183 ajjeefamaniiru jedha tokkummaan mootummootaa. Komishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa mootummaan muude immoo 7 darbe akka ibsetti haleellaa qilleensarraa fi ajjechaa seeraan alaa raawwatameen lammiilee nagaan kurnootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru jedheera. Mootummaan Itiyoophiyaa himannaa kana fudhatama dhabsiisuun seeraa fi sirna naannoo sanaa iddootti deebisuusaa ibseera.
Qormaata biyyaalessaa kutaa 12 naannoo bulchiinsa Tigraay keessatti kennameen barattoota qormaaticha fudhatan keessaa 66 fi qabxii 96 50 ol galmeessuu isaanii itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay Dr. Kiroos Gu'uushi sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qormaata biyyaalessaa bakkaawwan biraatti kennameen barattoonni qabxii gara sadarkaa barnoota olaanaatti isaan dabarsu argatan 63 fi qabxii 2 ta'ee ittuu jiru. Barattoonni naannoo Tigraay akkamitti qabxii kana galmeessuu akka danda'an kan gaafataman Dr. Gu'uush barattoonni naannoo Tigraay kanaan dura qormaata kutaa 10 fudhatanii barnoota qophaa'insaa akka barachaa turan himaniiru. Akkasumas yuunivarsiitii Raayyaa Maqalee Addigiraatii fi Aksum keessa seenuudhaanis qormaata kanaaf qophaa'aa akka turan ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasa. Gara oduu biraatti yemmuu darbin immoo tarkaanfii yuunaayitid isteetsii yeroo AGOA dhiyeessuudhaaf danda'u irratti fudhatte hawaasni ba'aa Afrikaa jajatee jira. Itti aanaan ministeera daldalaa yuunaayitid isteetsii Don Graaf biyyi isaanii diyaaspooraa Afrikaa hirmaachisuudhaan daldalli Afrikaa waliin qabdu jajjabeessuudhaaf kutannoo qabaachuusee ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan isin dhiyaata.
Itti aanaa ministeerri daldalaa Yuunaayitid Isteets Daan Greevs akka jedhanitti Ameerikaan diyaasporaa Afrikaa hirmaachisuudhaan daldala Afrikaa waliin qabdu babal'isuuf kutannoo qabdii jedhaniiru. Walgahiin hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa ega gaggeeffame waggaa tokko booda mootummaan Yuunaayitid Isteets biyyoota Afrikaa waliin waliigalteewwan daldalaa haaraa 75 cufuuf gargaaree jira. Kunis ወሊገልቴ ደልደላፍ ኢንቨስትመንቲ ገመለማ ቴልማ መገቲ ዶላር ቢሊዮን ሸኔፍቱ ቃቶርባ ከራ አገዋ ኦፍኬሳ ቀባ ኢታና ሚኒስቴሪ ደልደላ ዩናይትድ ስቴትስ ዳን ግሬቭዝ አከጀደኒቲ አሜሪካን ወልተ ኢንሰደሜ ዱንፋ አርዲ ካና ወሊን ታሲስቱ ጉድሱ ዳፍ ኩተኖ ቀብዲ ፕሬዚዳንቲን አሜሪካ ጆ ባይደን ሚሴንሳ ሃዋሳ አፍሪካ ባሃ ከታቴ ኡጋንዳ ደበለቴ ቢዮቴ አፍሪካ ቶኮ ቶኮ ኢሱ ዳፍ ያደጅሩ ሂመኒሩ ካምፓላን ለብሲ ፈረ ሳልቁነምቲ ሳለወል ፈካታ እገረጋ ሲስቴ ቦደ አሪሮ ጋንዳን አሜሪካ ወሊን ቀብዱ ሀማቴ ጅራ ፕሬዝዳንቲን ኡጋንዳ ዮወሪ መሰቨኒ ድልበተከሌሳ አከጀደኒቲ አሜሪካን ገቲ ሰባ አፍሪካ ባፍ ቀብዱ ገርመሌ ትልማምቴ ኩኒስ እርገ ዋሽንተን ካምፓላን ኢታምርገነሞማቲን ወሊገልቴ ደልደላ ጉዳ ከነራ ካሱፍ ሙርቴሲቴቲ ጀደን ሙሴቬኒ ለሚወን ኡጋንዳ ፈከይብሰኒቲ ተርካንፊን ኤኛ ከነ ሞቱማን አሜሪካ ዳቢሌ ሳኒ ከነን ኡጋንዳ ኬሳ ሆጂ ኢንቨስትመንት ያከንገገስኒ አብዲ ኩተቺሱፍ አከሱመስ ኡጋንዳን ተሬ አጓ ኬሳ ባሱ ረቲ ፉደቴን ገርመሌ አከያዶፍኒ ኢብሰኒሩ አጓን ወሊገልቴ ደልደለው ሚሻሌ ጎሳደዳ ቢዮታ አፍሪካ ኡላጋጉ ተንራ ዱፈን ዲላለ ዮካን ቀረጠራ ቢሊሰተይ ገባ አሜሪካ አከሴናን ካንገርጋሩዳ
ጋርጋርቺናሞ ማቡቃቶ ተናኖ ኦሮሚያ ጎዲናሌ ባሃ ዲሃቲ ፊ ቄለም ወለጋ ከሰጅራኑ ፊ የሮ ኢሳ ኤገቴ ሃላ ጋሃታይኒ ዲያቻ ከንጅሬ ኮሚሽን ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ኢብሴጅራ ጻሃይ ዳምጦ ጋባሰ ደበላታ ቀብቲ
ጋባስኒ ኮሚሽን ምርገናሞማ ኢትዮጵያ አከ ኢብሴቲ ኦሮሚያ ሊጣት ጎዲናሌ ወለጋ አፍራንኬሰ ትረኮ ነገኛ ወጎተኒፍ ኢትፉፌጅሩን ለሚሌ ሄዱን ሃንቅንምናኛ ታፍሳጥ ለማን ይሩጆቹን ኤሬጅራም ገርገርስኛ ታከነሙ ጋሃምት ይሮ በርባችሱፊ በከት በርባችሱት ቀቀባ ሂንጅሩ ፌዲፍ ዲኤሲ ወሊንግቱ ጀቹን ጋባሰ ከነኬሰት ኢብሰሜራ ኮሚሽን ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ትጋፍተማ ዋጅረደሚ ጅማ ወቦ በዳሳ ለሚሳ አርገኖ ቆረኖ ኮሚሽንቻ ሰገለ አሜሪካፍ ኢብሰኒሩም
ፈረጥሽ ሮብድሮ ለጋራጥሽ ባው ለጋራጥሽ በተቆጠቆጥረ ኮንግራቹ ሳንዴና እገሩ የሮዳፊ ድንት ከኔ ሆጨቹ ደንደኝ ከሳ ጎድናው ለከልታ አናብክትች ዲምሳፍ ደሰና ካሚን የታንትረ ለማፋሞ ነሞኒ ባየን ይብቃቶንስ ነሞኒ ከራደባክን ቡካንስ ናንዶ ሰመጠርከሙ አንቴ ከከኛፍ ዳይመን ሙሪ ሳኒው ዳቲጫ አገውጋጋቲ በርበርበ ኩመበርጋበረቲ ዘከጠንሳ ከነማታው ጆልቆልቆ ሲገጀፈምን ከመቃሚ ሞድማ ከሰፋ የጆልን ኩመተቆ ኢፕሰዲሽን ተመካንታን ረቆ አማራ ሲራክት ማልትሪሽን ተምሰናፊ ጆልን ሞኩማ ኩማፍሪስት ተተርባሻ ተያፍርሞ ሞድሬት አክት ማልትሪሽን ተምሰናን ተምሰናን ሚደለኔ ፍረን ይጭረ ካናስ ካናዳ ፈጥነ ዳሉ ማንዶ ሰነት ረቆኒ አማን ያቶ ጆል ቀበቴ ኩማማ ካንጅሩ ቀሰው ዛቱ አማ ለሞታ ቡቃኒ ፊ ቡቅዶተ ክድረን ቆፈቶንታኒ አዋዝ ነኩማ አዋዛት ረቆ ካናስ ሰዓት ለምን ግራቹ ዛት ካናዳ
ኦቦ ባዳሳን እትደበሉዳን ሳባቦተ ለሚሊን ኩኔ ረኮ ከናፍሳት ለማንጀቹን ካንኮሚሽኒች ቆራቴ ኤረኒጅሩም
እንይቶኮ አይደቶታሽኑት ማግክቱልት እንጀሩ ከናራን ካንካይ ኮቼን ብላን ካናንድሮ ፒሲ አንገባ ቢየሰል ዲሳትራን ፖዚሽኖችቹ አንደንደነሽ ረኮ ከነቲ ገረኒዎቹ ዳን ለማሳም አንገርጋሳ ቃማሞት ማራ በሩ ረኮ ነገኛት ሸከበርባዴን እደበርባዴን ገውደቡንሳ ሳባቦተ ቁራን ኮንክነ ማለት ፍክራንሳት ለማንታሽ ዘገኒት ካንካ
ኮሚሽኒ ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ገባ ሰባሰ ከነኬ ሰት ዴግርሲታ ይሰማትሩሳ ኤሩዳን ዴግርሲች ገሩ ከሃምቲ የቹዳን ኢፕሴጅራም ኦቦባዳሳኒስ ዲማከነ የሮ ኢፕሰን
ካናንድሮ ዴግርሲ ወደማት ካንትሬ አራው ቲገሩ ዴግርሲች ጋንትሬ ቹዳን ጋጋ ሆልን ጋሃሚ ማሙ ሰተኮተኮኒ ቴር ሃውስሆልድስ አስል ቴር ኢንዲቪጁዋልስ ካናን ለካ አንቴስ ኢንቲሲን ያቱ ማመንድ ካንወል ጋንትሬ ተውሳት ቹዳን ለመሰረቱም አቀባማን ትልቹታ አቀባማን ትልቅኛ ፍዶ ነሞን ቢራን 3 ኪሎ ሜትር ሰደተም ሰበል ከመራ ካላርባ ፈጋቴ ከንጅሩለ ነሞን ሞት አናፊ ነጠና አንዶ ሰነት አርገመን ቆፈካለ አርገታ ትረኝቹታ ሊሮዳ አንቺን ንፈቹታ አራው ለማከና ነሚ ስታንዳርድ ይቀባንተ ነምቶ ከጨረቆንጃን ኪሎ ፕሬሽን ተበርባችሁ ማታ ቆፋፍ ከምብሮን ከምብሮንስ ንጅሩ አንቺና ተጨውር ከፈታም ለሩኩኒ ሰከናንት ዳህመባለም ንኩስ ጋንቱለ ይጆል ለ ነሞታ ኩባን ሆመኒሽ ጃርሰለ akasuma saare le asmo biddu kale sporte kanya tinchu da nyan diat ko un dima fol sakara da usa indikon consider state da kamiti antinya ta jere yechi yechu
commissionich godina le wallaga afran ratti yefate hojjecha akajru erun wallaga lita amagakabun rakko achijru hubachu dendaw akka agarsistut ipsun gabasa ittanut godina le hafanke set rakko le gamafaya fi hankina min anyatatin lamile godina le kanneni mudacha jiran qorate diesuda fojit jira commissionin kunjechun ibsaniru obbo badasan obbo imiru dugajrata godina wallaga lita anabe gita usani himani de garsna moma lamile midawan brahinge nye jechun ibsaniru
badia ke set yemma tide gasi kakabe da koyinjiru takananu magala ke set kani hiramajiru dardemo kliniki to konanno gunfi to jiramjira anabe gige sananno gunfi to jiramtu tajaajila qorichaa tokko kennaa turanii isa yuudhiisanii ol deebi'aniiru dhibeewwan gurguddaan itti hammaachaa jiranii fi beellillee jira jedhame yaadamu baadiyyaa keessatti keessuma rakkoon midhaan nyaataa baadiyyaa tokko iyyuu hanga qabeen qabu qoricha irratti naannoo kilinikaa guunfii aanaa beekii jala iddoo jedhamtutti guyyoota muraasaaf kennanii turanii isa yuudhiisanii ol deebi'anii akka kana alaayi wanni biraa wanni uummata qaqqabee tokko illee jiru.
Obbo Abdul Karim isaa jiraata aanaa beekii ganda duushaa ta'uu isaanii eeruun gargaarsi dhufe kun harka daldaltootaa jira jechuudhaan ibsaniiru.
Wanta achii kana dhufee matitti gargaaramu jedhamee ergame hin gurguratan gaaraan beekii kaabiinii tiranii milishaa tiranii gurguratan uummatni waan fayyadamu qabu uummatni akka isaan ammayyuu cinqii keessa jira. Laaloo bakka jedhamu beekii bakka jedhamu irratti gurguratanii inni akka jedhamee mootummaatti achi teessanii laafii godhan laafii naatii loonii. Iyiloo obboo obbee bakka jedhamu kan sigee hin jiru. Gurgurtanii suuqitti deemee gurguramaa jira. Waan uummata karaa isaanii hin qabu. Magaalattii keessa guddaa gadi bakka koyiranii isa booddee daldalatti kennanii gurguratan. Rakkina guddaa daldalatti keessa jira karaa qorichaatiin karaa kallabaatiinii fi.
Jiraattonni kunneen gargaarsi kennamaa jiru sirnaan fayyadamtootaaf hin geenye jechuun qomatanii. Mootummaan gabaasa qofaa fudhachuu irra gargaarsi kun eessa akka gahee hordofee fayyadamtootarraa duub deebii fudhachuu qabaa jechuun dhaamaniiru namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan. Gargaarsa namoomaa ilaalchisee itti gaafatamtuu waajjira buusa gonofaa godina Wallagga Lixaa Adde Natsaannet Alamaayyoo dhiyeenya kana sagalee Ameerikaatti akka himanitti deeggarsi namoomaa karaa dhaabbilee tola ooltotaa fi mootummaatiin taasisamaa jira jechuun ibsanii garuu deeggarsichi gahaadha jechuun hin danda'amu jedhanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru walitti dhufeenya addunyaa yookiin dippiloomaasii irratti dhiibbaa maalii qaba? Lola kana dhaabsisuudhaa fi gaheen dhaabbata mootummoota gamtoomanii maani? Gaaffiiwwan jedhanu irratti ogeessa seeraatii fi hojjataa mootummoota gamtoomanii kan turan obbo Baayisaa Waaqwayyaa haasofsiifnee jirra. Waa'ee dhiibbaa karaa walitti dhufeenya yookaan dippiloomaasiitiin jiru dhiyaachuu kennan itti naannisiin dhiyeessina.
Jaallannis jibbineessi biyya baay'eetu qooda keessatti fudhachuu barbaada. Yooma loltuutti erganii achi keessatti lolan ta'ellee yaadaan garee uumuudhaan dhiibbaa irra kaa'uudhaan biyyi lafaa baay'eetu qooda keessatti fudhata kana daayirektorii yookiin daayirektorii kan jedhamu fudhachaa jiru qooda kana keessatti kun gadeera dippiloomaasiidhaaf waa'ee nagaa osoo hin ta'in lolaa fi wantoota keessa fudhattu kuni. Maal fida kun immoo biyyi lafaa baay'een amma wanti anti Israa'el anti Semitic movement kana bal'isa biyya baay'eetti waan Israa'el produusii godhufaa binnu jechuu danda'u booyikootii goona Israa'eliin jechuu danda'u kun gloobaal immoo waan anti Semitic kan ta'e tokko oofaa waggaa meeqaaf kan deemaa jiru Oslo Accordii booddee kan deemaa jirutu solution state kana. Biyyi lama wal bukkee dhaabatee nagaan jiraachuudha kan jedhaa deemaa jiran kana xinnoo ishee faara argachaa ture yeroo waggaa darban kana keessatti amma kana booddee wanta akkasii hin jiru Israa'el jira kana maalii fi lafa ishee irratti namni lolee Israa'el rukutee hin beeku kuni wanti amma Hizballaa fi Hamaas hojjetan kun waliin gaarii wanta ta'e hin beekne wanta ta'eef Israa'el laayyumatti waan dhiibtu natti hin fakkaatu. Dippiloomaatik tarkaanfiin inni fudhatamaa ture two state solution sun amma totaalii hin dhaabbatanii yaada gara sanatti hin deemu. So solution saba kana lamaanii wal bukkee jiraachuu carraansaa baay'ee negatiivii kanatu caalaa dhufachuudha akka positiivitti naalamu jechuuti.
Rakkinni namoomaa. Ni humanitarian crisis kuni waraana kanaan wal qabate amma miti deemuu danda'a jettanii yaaddu.
Gazan moraba katati amas moraba katati biyeniti achuma kiyati sabatti debalenya modulille mirgeda majjura male mirgen kabandrumayu humanitarian crisis kun ittifufa Israel mungashitu tanan duma yure bayira klemekani United Nations Relief and Work Agency kanjiru anruat wojeta nanu sene kesetti isana yem Israel male sinito ko buna dabarsu danda nigara Palestina irati West Bank atis Gaza atis duma yukasturi amsakas moro wajiru amagaru saratmani karat bombiran rukutu namatu mada qorichinaku daftichi saninjiru wanya saninjiru diginjiru kankenemu yechu raf male wanaramiti garu wanet bumuna tfakata unfortunately
tarkanfil hamasi Israel ratti fudate kuni halella njerra wate sunga fasana barbachina ture
yo karamir galal de social ni palestine ofirati saba israel motumma israel ofirafachi sunzani sirrina akani israel kesa dakani nama lolaji walin qabanne civiliani kana qabatani demun mo sirrimiti kana de targeti gochun sirajiru kana ti luceffatte ake kattiru kutun sirajiru motumma sana kana cimsu military establishment itawdanda media itawdanda waan motumma sana fumne ken jette yaddu tokko tokko ruhutu dandes inisana magani jarti fa dubarti jolle kana wadda kasimi idiban kun sirriniti karagam tokko mo israel mo kana wagga sedetemo jitta turte biila fa way kana dubbatu
lola kana afsisu o tambi fa hamma jiru kana jijiru irratti gain abata motumma tagamto mani maini
so Israel ke tu Israel Palestine giddu wanti de majiru kun United Nations ke gochu dandau yo United Nations sin nations only basagaltami jaakun yo barbadan specifically demo war NATO war veto power shanins wan isan barbadan tu taamale isan ke sa tokkun sani barbadan tan wanto wunju so hundi ke nyakane gunu rajiru security council ke set walkani wa kasan fidani jamale federation of which united nations can give injuru the conclusion is united nations should be the connection one is an environment taw kara united nations one is an barbadan duwatu ta yoli galen
umura lolakana kan murte sudan daw maini duguma israeli mo hamasi lafarra balle sun qabajete adacha jirto kunise taudanda alat
motumma israel lola kana kan awudendo kan nabsudendo bimoto kuduwada kan larutti america kuduwada isan inna bantane mo namnu nan atusinjuru motumma israel mo kara gam tokko sabakana hamas ta wis golla sa ta wede kenan fitanne yedu is political statement no ne fitu sabab fitu ndandesu unless you destroy the entire palestina sabosana fitamale alota alota ti darba jibdukun male abun defitu ndandesati yobiya rabaku walgani makani yulonu makanatu baje tamale I think biya rabasi walgani kanilolu kanjibus I don't think wanta wona tufakatu ibado koto kawo irakawu dandaw garu siradirra isanisi kanati want masana sodate motu man israel biyu marabana no kanaju iran included walit kabe yowa sodate male motumma bakke sodate nanno sana alawa sodate dabade yadu unfortunately that the reality akan yadiki
kayata bayen singla feta
nagata idiso bogado nagai
ordofto ta kenya mari obo baisa wajini ntasif ne kana baldinani fula media hawasa kenya ni akachakastanu isina ferra mwanu aye kopin kenya tanu kopi torbani sportida dorgommi maratoni magala new york ke satti dilbata kale sata sifamen atleti etiopia tamrat tola ricordi bakicha fo yesudanim jifate jira dorgommi dubartota tin mo atletin kenya helen obirin mo atte yirtilate sabbat gidei lamma fabatetti tamrat tola gafifi devi sagale america walintasisen figicha kana injifachu isati fi ricordi fo yesu isati fi akagamade ibse jira e bisana gasa dabala takaba
and the evening at 12 in the gallery of the Rabbi Alfa Lagare Atletota fixisan yokan pacemakerota turin qabatin atlet Tamrat Tola maraton in New York berkumalama afetik demsedikana rekordi hara bekesana gelme sudammo ate Tamrat maraton in New York kana salama deqa fur second shintim sedetin tumure atlet Tamrat rekordi maraton in New York wogota kulalama afqame ture second sedetin foye sudendera berkumalama afqoto kotti atletin lemme Kenya Geoffrey Mutai rekordin qabame ture da kan Tamrat barana foi yesudan dai tamratolan durgumich akkanatipsa
beta bati honi degi chuni onnolle pesmegara len kabu ni bakki satin mu fata da kilometra bai ina mahatan qaba
Atlet Tamrat Tolan kilometri sudoma boda kop asa baun kan fige yoto malif dursi akabe akkanatipsa
ini nirida Kenya oi fitu gana mani kilometra 11 minuti be nugate demu ede achumana ne ake onchina mi da kabate inda balaira china garun kala ka ide usman murte se china gorran mo baka ini da bachu dije irma de me ni se ani irma de me baka mo ul fudanne tuma de sirma baka wali duwato lije chudin ani sarka kennun dida ini sarka kennun kan matan illiki kento ul galchine tuma ul fudanne banne
Maraton in New York dilbata kaleysa kana gegefemen atletin Ethiopia biro shura qittatan salama deqa torba fi sekendi kudato koratti galun sadaffa tawdan tumurera atletin Kenya Albert Korir mo salama deqa jafi sekendi shentim torba lamafaqabechun tumurera kanechun Tamrat Bora deqa lama ture jechuda maraton in New York kana dubartotan atlet letsembet gidey sekendi jaqof andurfamte lamafabatetti letsembet salama deqa dedim torbafi sekendi digdem isegeligal mesun ture kallamafabate atletin Kenya Helen Obrimo salama deqa dedim torbafi sekendi digdem isediratti galudan injifanno gonfatetti Tamrat Tolan championi atletiksi addunya berkumalama afidi demilamaratti moachuf biyaf work ergamsisunsa ni adatama atlet Tamrat maraton in New York milana kana tofta championsi atletiksi addunya ratti figen moate fayedame drugum milachuratti kilometer sodoma boda safise debalun drugum tota hatta asujel qabe Tamrat garadu maratti humna dablata demun morkhto tasa abrukutachisu dendera atletin genna sodumilama kun champion atletiksi addunya berkumalama afidi demilama Marti atletota kanera kilometri sodumilama boda adam baun salama fideka shinifi sekendi sodumijan tumrosa sniadatama akasuma maraton in New York irati garadumat kilometri sedit ol hunde gete demun qofa baye figa turem Tamrat maraton in New York moachu satifi dollara america kuma dibatoko argatam rekordi fayi satifi mo dabalatan dollara kuma shentama badafama atleton lemafafi sedafaban tumuranmo Duraf Duban, Dolara, Kumajata Mafi, Kumafuta Margatum. Gabasa Gale America Tikin Dive, Episana Kasa, Stockholm, Sweden.
Aye, Sagalina America Sagantan Afan Oromo, Kopi Har Af Kabukanumar Rawata, Kopi Kenya Ratti, Yadak Abdan, VOA Afan Oromo .com Jiranu Erga, Kara Facebooki. Twitter afi Instagram Kenya ni nuarga chudan desu kon sim ke sum mesa turen bafkadu murati gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kada kara media hawasatin kan e sai tujube hora producer in Kenya Elias Asmare gulalan video latera amante ogesitoni teknika studio shantami sadet tafa kan sim ke sum mesa turen bafkadu murda wan wajinin turtan isingalate fajja kopi Kenya boriti namo walitti de minuti bakajirtanuti fayata asinin jenna Nagatibula.